kwabaphansi sihambile kwabamnandi noma kubuhlungu bowase. And not the last forever.